To God be the glory and honor.
More music at spacegospel.com.
Kwa hali zote Mungu wangu yu ahona. See, I've been through this and that, January to December. Mungine anaomba anirudishe back. Skiza poa kama weni new listener. To God be the glory, cause
bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form kama uniform ya form 1.
Bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form kama. Asante baba, na drive you wana nikas. Niko very ready, oh, FM ni kas. Uwanja niko ndani kila sehem ni pass. Uwivu nazifinya kila sehem ni pass. Kwa gate nikipita kila sehem ni pass. My future wezi kill kila sehem ni past. Days tulikuwa tukinyonya mbegu za maembe. Tuna succeed. Hallelujah, bila Yesu singeweza singes. Succeed. Echo, I'm the green plant, chlorophyll kwa wingi. Jesus is my sunshine, photosynthesis kwa wingi. If you want to picture this, take a photo. Synthesis kwa wingi. Si anafanya wa Masai. Waruke juu ya air, utadhani Jordan. Kukoka si air style, kujeta na Jordan. Kazi ya Mungu simple, bora iwe ni job done. My blessings in a flow, sema River Jordan. Bado niko form juu na copy, na copy, na copy Jesus. Nipe copyright now. Wote tuko wrong, ako right now. Kaujo koka buda boso koka right now. Put your hands up na magoti right down, sema
bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form kama uniform ya form 1.
Bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form kama connection from mother to child. Umbilical cord from father to child. Aminiko God chenye unasema sita fast forward. Naweza lenga dishi na ni fast forward. Wakipenda pesa mina penda God. Wakicheza cheza mina cheza ball. Wakicheza cheza sita testa all. Usiniite kabaka mtesa all. Why do you think I believe in God? Ameniba him willy Joe. Mabeste wako aji really Joe. Napenda Yesu misipendi really John. Mungu wangu buda ndiyo big Joe. Sini watoto wanacheza bricky Joe. Badala kusema maneno mingi Joe. Watch upon a ninja na bidi Joe. Eric kuwa mini with divorce. Eric kuwa mini vitu wanasema juwa Willy Paul. Eric kuwa mini mini boss. Ama Eric kuwa mini Mungu ndiyo anaweza buda boss.
Bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form.
Nasi mama na Jesus. Siko confused kuchagua light ama giza. Kumultitask niliachiaga elephant. Wokovu mi utembea na elegance. So kuja charge utapata niko kesha. Kesha, kesha, kesha. Jicho kwenye macho iko wazi. What? Yesu meni weza, 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 weza. Kusifu jina lako ndiyo kazi. What? Eko sina pressure, 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 pressure. Naishi by the grace of God as in what? Hizi pia pressure, 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 pressure. Nazitoa hewa, pfff, nazi what?
Bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form kama uniform ya form 1.
Bado niko form kama uniform ya form 1. Bado niko form kama.
More music at spacegospel.com.